serikali yetu ongera. Ongera kwa ushindi wa kweli ongera. Ongera serikali yetu ongera. Ongera kwa ushindi wa kweli ongera. Mwaka 81 safari ilianza. Vijana shupavu moyo wa kishuja walijaza. Kule Luwela milio ya risasi na giza. Vijana walisonga dunia nzima kauliza. Walichambua kuchambua kudondo wa adui yakakimbia. From Bosch to the city, victory sweet. Through mud and rain until they won. Let's dance and celebrate that peace. Cause war and trauma finally cease. Okay. Pate, tuonda kwenye pate. Vijana wasichana, tulumbe mupate. Wamama wa baba, muingire mupate. Jeshi wananchi, tugende mupate. Watoto wazee, tulumbe mupate. Inupate, inupate, inupate. Tazama leo nanga kama dabu. Maendeleo kila kona, hatuna tena adabu. Shirikiano na umoja viongozi wetu Uganda. Rais wetu, viongozi wetu ni baba. Uchumi unapa salama umetanda. Tunajivunia nchi yetu, bendera na peperuka kanda. Pate, pate, tuonda kwenye pate. Vijana wasichana, tulumbe mupate. Wamama wa baba, muingire mupate. Jeshi wananchi, tugende mupate. Watoto wazee, tulumbe mupate. Inupate, inupate, inupate. From Bosch to the city, victory sweet. Through mud and rain until they won. Let's dance and celebrate that peace. Cause war and trauma finally cease. Ongera, serikali yetu ongera. Ongera, kwa ushindi wa kweli ongera. Ongera, serikali yetu ongera. Ongera, kwa ushindi wa kweli ongera.
Wana wa yini mwichia mimi.